na samaki?
Jaribo.
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 Na kamongo.
Kamongo ajo.
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 Ajo me.
Ajo me.
Ajo. Ajo me. Yani ajo me ni moja.
Oh. Ajo me.
Ajo ni wote.
True is all. Okay. Tena.
Could you say that again?
Ajo me is singular and kaju is plural.
Ajo me.
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 Na wingi.
Ajo.
Ajo me.
Kaju. Kaju.
Ajo.
Ajo.
Kaju.
Ajo. Yani ni wengi.
Wengi.
That's fine.
Na tondi.
Jaribo.
Oh, tondi ni Swahili?
Kiswahili.
Jaribo meandika.
Na pali.
Pali kwa.
Pali.
Pali tu. Pali vo hivu.
Ni Swahili.
Hata
kikwetu ni mpalabi.
Mpalabi.
Kweli, mpalabi.
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 Na aina ya kamongo anaitwa ngere.
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 Anya daudoko.
Ni Swahili ama?
Kisanya.
Kisanya.
Kidahalo.
Na yai?
Egoe.
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 Yani ni yai la koko.
Kuna neno lingine kwa I am juicy? I am juicy. Kama yaya mjusi ama yaya ya kobe. Ni sawa.
Ni moja tu. Yaya ni yaya moja tu. Egoe ni egoe tu.
Na mafuta?
Ashi.
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 Can you hear that again? Chakula.
Aga.
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 Na asali?
Nala.
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 Na muhindi?
Ha?
Muhindi.
Mahindi, muhindi.
Mahindi.
Buru.
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 Na pombe ya asali?
Nala.
Mola.
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 Na nyama?
Davi.
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 Daviko.
Davi.
Davi.
Na sehemu za chakula kama umesha kula asali na unatupa sehemu hii.
Atao.
Na ni jina la sehemu unayotupa. Mode.
Mode. Mode.
Mode.
Tena?
Mode.
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 All right, so we'll pause and then I'll start one again.
Okay.
Okay, right, on you go.
Anataka kusikia tena.
Ode.
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 Na mchele?
Mapunka.
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 Na sima.
Sima kwa?
Utati.
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 Sima ni Kiswahili?
Sima ni Kiswahili.
Sima ni Kiswahili.
Sima ni Kiswahili. Utati ndio.
Utati ndio Kiswahili.
Na mchuzi. Mchuzi.
Chuno.
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 Chuno ko.
Chuno.
Chuno.
Tena.
Chuno.
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 Tena. Are they different, the three of them?
Chuno.
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 Majivu.
Ibu.
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 Na kikapu.
Kapu.
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 Na mutumkwe.
Mutumki.
Mutumki. Mutumki.
Mutunki.
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 Mutumkwe ni kitu.
Ni mtungi wa kutilia maji.
Sile matonyonyesha kule Malindo.
Mhm.
Ndio hiyo.
Na chupa?
Mtupa.
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 Na ufagio?
Pelade.
Pelade.
Peo.
O peo.
Peo. Peo. Peo.
Peo.
Peo.
O peo.
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 Pela nini.
Peo.
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 O peo.
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 Kibuyu?
Kibo.
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 Ngoja nani?
Kiti.
Ha?
Kiti.
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 Na makaa?
Teliana.
Teliha.
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 Just say that again, because it's a nice word.
What's the question? Sikietena?
Ha?
Nana tena.
Telihe.
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 We have the both the ejective and the pharyngeal.
Na.
Did
you get singular plural difference there?
Yes, we did. One was singular, one was plural. One time was singular, one. We had one time was in the singular, one time was in the plural. Mm.
Na filane.
Filime.
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 Na chombo cha kupika. Dau.
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 Na kifuniko.
Kupini.
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 Sio ngape.
Ma,
kifuniko.
Ma ata po odo kifuniko odo po.
Apati.
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 Na kwa Kiswahili apati ni.
Kifuniko.
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 Yani kwa Kiswahili.
Kiswahili kifuniko.
Kifuniko. Kifuniko.
We might as well turn the tape over during this pause.
Yeah.
We are on again.
Kikombe.
Kombe.
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 Na nyumba lakini hakuna mtu huko. Wamehama.
Ngakwi.
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 Tena?
Ngakwe.
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 Kwa nini umecheka?
Ei moço, Fatoma, what was it there? What was it there? Ada Fakon was it certo?
Ah, mi signora.
Quite a lot of wind noise on that last one, so we might record it again.
Oh, anataka kusikia tena.
Ngakwe.
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 Na shamba?
Mpobo.
Munta.
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 Muntra.
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 What's that back to you? Oh, na neno lingine. Povu.
Ah, povu. Wow, shamba ile mahame.
Haikulima, yani.
Haikulima.
This is a deserted farm.
Huh?
Povu.
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 Na moto.
Ega.
Ega.
Egg.
Ega.
Ega.
Egg.